Me a real bad man, dem a camouflage.
Magic's anger on the beat.
Anger. Manchis timeshika, kame jipin mandunya siyo upepa. Kame ponya mikateta tunakaja shiba. Zima shasha, peska na kula na yonoma. Ama, wacha ni request kaboda. Awa mangoko wanakula hadi ngoma. Hakuna nyongi walichoma hadi filter. Nini Chinese na kulanga hadi baka. Nina chinku wanapendaga kula nyoka. Shada, zimeripuka ungetha ni nyumba kibanda. Ni kuchachisha na mangoko sio wa shamba. Ni kumatisha na mashada choza kaza. Washa kidogo, washa kigoda. Washa kishasha. Anger. If you wanna this, you bring it. I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo commander. Wengine mudunge tu mini king. Na wewe ni kidosho.
Da na anywhere me go. Like mama sita when me front of you. Opa fi snap fi shot. Ofi bring money. Oh you have money. Opa Gaza fi rap with that steel like that. You red ni COVID. Kawa na rad everybody mtati. With me na washa si folk na masi. When me na tata cha fini azim. Si tu tatata ma bani mta hit. Love me wazim.
Anger. If you wanna this, you bring it. I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo commander. Wengine mudunge tu mini king. Na wewe ni kidosho.
The way she looking at me. Kama kana joto na kana taka stay.
International dada.
Girl them wine, take it down low. Show them girl what you got.
Girl them love you, what you wanna do.
Don't be shy, I won't take you to my room.
Shit, man, zena imba kila kitu imu waka. But anyway, anger. If you wanna this, you bring it. I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo commander. Wengine mudunge tu mini
king.
Na wewe ni kidosho.
Washa kidogo. Washa kigoda. Washa kishasha.
Anger. If you wanna this, you bring it. I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo commander. Wengine mudunge tu mini
king.
Na wewe ni kidosho. If you wanna this, you bring it. I'm the king of hits. In a time na nyinyi mindyo commander. Wengine mudunge tu mini
king.
Na wewe ni kidosho.